Yeah. Unajua vile tunafanyaga au sio? Introducing to you
Chokosa Bear.
It's Nyasubi Anthem, ladies and gentlemen. This is how we do it. Yes.
Let's go.
It is Ghost.
Yes.
Kavile beza mafuta nimepanda. Nasi west chili ghetto nimesanda. Mizuka kama hina wana ndo nafagilia. Uya leta maji nataka kubagilia. Unachelewa wewe, leta bia nilewe. Nifil niko juka, medandia mwewe. Alright, nisha kula gambe. Najisikia fresh feelings angu zinavuka boda. Mezungu kwa na watoto, katoko chegetea meda flan wana nipa uroda.
Maisha ni fupi, stress ni Gucci, futa tuondoke. Nakupa mfupa, unani panyama, usini choshe. Tunadil ebu nyamaza, ukileta stress na kukanyaga, yeah. Nipe salute kama kamanda, ukinizingua na kukanyaga, yeah. Vile na feel, niko juu, yani kama nimepiga kitu cha Arusha. Shida chin, mikono juu, pembe ni DJ anaanza kudurusha.
Najisikia fresh, kiwana wanangu wanya supindani ambanyo tunarefresh. Yeah. Life's not fair ila kitaani bado tunawa impress.
Najisikia fresh, fresh like whoa, whoa. Najisikia fresh, fresh like whoa, whoa, whoa.
Nimeshalewa ni bebe nikidedea. Sioni mbele na siwezi kutembea. Niko umepesi naona kama napepea. Tupo wangu na mwanangu
mbea. Nivile nimesha nyo, najiona mimi. Hawa nitayo, na bado na jamini.
Hey.
Bado na jamini.
Hey, najisikia yeah. Fresh. So fresh, so clean. Na run hii game, bado na jamini. Mende na uwa, panya na uwa. Wete watoto huu tamuamua. Nyasubi na machafu yani bardi. Mi mwenye sugar nini sugar daddy. Energy no pendo yani mardi. Weto ni apana soda leo ni maji.
Najisikia fresh. Kiwa na wanangu wanya supi ndani ambanyo tunarefresh. Yeah. Life's not fair ila kitaani bado tunawa impress.
Najisikia fresh. Fresh like whoa, whoa. Najisikia fresh. Fresh like whoa.
Najifungia chemba ile quarantine. Nacheza na watoto under 18. Wakisha piga vit vina shuka chin. Wakivimba kama puto na leta pin.
Oya mentari ile kibepari. Wamen kabizi bucha kisu kikari. Nyuki na asali upepo wa bahari. Yani mimoshi mingi naona kwa mbali.
Fresh like woo. Fresh like woo. Fresh like woo.
Chokoza Bear.